Jah bless.
Mama, mama kizibo funga funga midomo. Na misifa yako peni kuwa nomo. Hapo na nkosha. Chukwa mitonyo, kamtuze mama na wako kosomo. Mano unajua kukatia nonino, taleta posa. I wake you, kama kambolea shambani. Penzi koleze, ilegeze, weza komie hoi. Nichote kaunyayo, funge pande sote saba. Kwangu sawa, kwangu sawa. Usinipe dawa, pona kwa yako mahaba. Yote sawa, yote sawa. I wake you, kama kambolea shambani. Penzi koleze, nilegeze, weza komie hoi. Bye show, I love you baby. Ayaya, oh baby. Ayaya, ah baby. Ayaya. Oh, bye show. I love you, baby. Ay, ay, ah, baby. Ay, ay, oh, baby. Oh, ay, ay, oh, bye show. Mama mganga wako fundi, amenipata. Amenipata. Na michezo ya kunitisha, kuniachota nkuta nimededi. Iyo mi meseji na mashoga zako usiku sipendi. Wezako na wivu na wewe, haibaki ata chenji. Kukusindikiza sokoni si sawa, na linda yangu mapenzi. Nichote kaunyayo, funge pande zote saba. Kwangu sawa, kwangu sawa. Usinipe dawa, pona kwa yako mahaba. Yote sawa, yote sawa. I wake you, kama kambolea shambani. Penzi koleze, nilegeze, weza komie hoi. Bye show, I love you baby. Ay, 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 oh baby. Ay, 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 ah baby. Ay, 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 oh bye show. I love you baby. Ay, 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 ah baby. Ay, 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 oh baby. Ay, 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 oh bye show. I love you baby. Ay, 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 oh baby. Ay, 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 ah baby. Mama mganga wako fundi, amenipata. Amenipata. Mama mganga wako fundi.